Sisi ndo wale wale mlio tukata, kasema tufiki mbale
na simbelema.
Sasa tumejipata
tu 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 tu.
Hey, yo Tron.
Ai wewe
Roni.
Hey,
ai 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 ai. Ulivyonipiga juju, ulidhani nitagwaya, hukujua nina Mungu. Ai 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 ai. Eti nile juku juku, mambo yangu yako sawa, nishashiba kuku kuku. Hey,
chote ni choyo na sijali, ndio kina waumiza na Mungu wangu.
Na Mungu wangu
yugangari, cheza nami atawamaliza.
Karibu tanunua gari na kuja kwenu,
¡Gracias!